muddo 10 maalin oo xayiraad dhanka dhulka ay saarnayd magaalada Baydhabo waxa 24kii saac ugu dambeeyay magaalada soo gaaray gaadiid badan oo sida noocyada kala duwan ee badeecooyinka ilaa ay hadda si rasmi ah u macdeeyeen kooxda Al-Shabaab sababaha xayiraada ay u qaadeen wadooyinka magaalada Baydhabo hase yeeshee maamulka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay kooxda Al-Shabaab culaysis soo wajahay darteeda inay xayiraada uga qaadeen magaalada Baydhabo la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed dhanka saxaafadda Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayow oo shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay wadahadal ay galeen madaxweyne lafta gareen iyo kooxda Al-Shabaab inaysan ku furmin wadooyinka magaalada Baydhabo balse kooxda Al-Shabaab maslaxadooda ay ka arkeen inay furaan wadooyinka magaalada Baydhabo
weli daayane umutana daayane dawladda Koonfur Galbeed intii wal habiyaraa kor gortan aan ku galaana waan ku galna Al-Shabaab shabaab tabartiis iyo weeni baabartan tii aadid maslaxadii si dantiis isku aray weli imaan nagaane dawladaha muxuu ahaa saaxiibada unaana oo duqeymo ku jeesidi oo taasoo yacni authority iyo go-aanka dawladda Koonfur Galbeed markii oo dhabtay ee la arkay iyo duqeymihii la soo dhigay markii la arkay shabaab dantiis weli ku fahmay inay baabartaas ku dhigin la walkala wada hadal la galay iyo shabaabku wata toogi iyo walaacada la tag hindhooga kiimaade iyo kiid shabaab go-aan shay dhamaaday lankii imbaan go-aana la ku deeri lankii seeda go-aana la ku deeri kii wani intuu shabaab go-aana la ku deeri lankasta oo shaku ku qabi edaysay inni baabartaas tutug waan ka dhiina wada hadal laan ka dhiina waana lana gali doona qadiyadaasi warkaasi u seedi adaysay
lataliyaha madaxweynaha wuxuu kale u cadeeyey in dhowaan uu bilaabanayo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab dowladda Koonfur Galbeedna ay u diyaar garowday dagaalkaasi
dagaalkan hata la sheegay weli koorayo oo gala doona golaha wasiirad wasiirka jantiis waardiye iyo wadade baabushay furunto kooban u dagaalka yoo gala doon haddii ilaahay yaro xildhibaanada hal qof oo meel sugn aadu doono malelan xildhibaan kasta guri iyaga ka dagaalo doon dowladda dhammaantay hal qof meheraw madaxweynaan umid meheraw lambu meheraw
inkastoo gaadiidka xayirnaa ay soo gaareen magaalada Baydhabo maamulka Koonfur Galbeedna uu ka hadlay haddana kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin wax faahfaahinna ka bixin sababaha ay u fureen wadooyinka magaalada Baydhabo sidoo kale weli waxaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jira maamulayaashii iskuullada ee u tagay kooxda Al-Shabaab waxayna xariga maamulayaashaasi ahaayeen kuwa ay ka caroodeen kooxda Al-Shabaab oo ay u xayireen wadooyinka magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo